na kwa sababu mjinga akishaambiwa inakwisha. Kwa sababu ujinga ni kutojua, maana hujui ilifanyika nini. Sasa ukielezwa ujinga wako unakwisha. Now you know. Ujinga ni ignorance. Upumbavu ni foolishness, ni foolishness. Na foolishness ni kipaji kama ufupi na urefu.
Reason you know that he did it. What did you suck? How about you party? Took on me sailing. Be a one angle, talk on my ghetto, you body kill it. Feeling a rose, be shining a joke, and suck on me chilling. Hey babe, I'm tired of peace, sway, so that's my game. Come on, get it.
Waje na tema maarifa kwa sababu kichwani kitabu jichanganye vikiwa kijana nkizeka ukibonga natoka na mkwaju wa 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 juu maneno can kill nobody vile I'm in business suit and tie utasema mwai some tumbadi bro 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 nenda kama boss mobimba nenda kafkab no kinga miadui yangu maskini na ujinga I know what I say miss no Netflix maybe you can chill kill yourself if you ain't my god in fun I can never look at you just my god I see kwa kizana mzungu watapata 1.2 buzu kwenye 1 and 2 bubblegum rappers yote sababu I'm chewing ukija mtaani ku number 1 soko la mtaa bila ubisha 1 maona tamani una shoot like gali mind inataka una shoot like gun feeling like jiga what's up than 1 highs like all my holy like man kwenye mitandao wakipanga top 10 mimi wani pange mimi ni number 1 peace
what you sucka how about you party tuko misele pia wanangu toka magento nyumbani kelele feeling a rose be shining a joe na saka michele me beba mitaani a peace way so that's my game. Come on, yeah.
Baba wa taifa mtani ndo sifa ushamba umekuwa cool kabisa. Mma siwezi kufa nani legendali wa kinyakyusa. Ninafanya vitu vya kuishi milele yote jamezima nina igusa. Mbele sana ya muda hatupele rusajo ifinja fiosa mwe. Mshindi mwana mapinduzi jiniasi lelo gunduzi. Kwa basungu ingamu mbuzi wako jubafiki watoto wa juzi. Kina dada hazi kabisio newsi chosi mangala kipande harmonize. 50 centi wambea paradise utawala kizi mkazi yeah. Watu baki cheka tu fanya contenti hela tu mtaji wetu vipaji vyetu akili zetu tu watu wetu ndo shamba letu so kuishi kwetu tu yeah. Nyumbani salama nzikwe mbeya tu ndoto zinaishi ishi kuzifata ni ubishi ubishi kuwa kitu so rahisi kuwa chia kila kitu in peace umoja wa fisi kukaja misi yone juani kiwa Yesu walimsaliti kwa kumkisi.
What did you suck? How about you party? Tuko misele. Pia wanangu toka magento nyumbani kelele. Feeling a rose be shining a joe na saka michele. Hey babe I'm in time to peace way so that's my yeah. Come on yeah.